Isihlabelelo sesihlabelelo 5 verse 1. Sengingenile entsimini yami, dadewethu makoti wami. Ngiyabutha imure lami, namakha ami ngiyadla amakhekheba ami kanye nezinyosi zami. Ngiyaphuza iwayini lami kanye nobisi lwami, idlani bangane bamphuze, nisuthe ngothando. Verse 2. Bengilele kephinhliziyo yami biphapheme, kuyizwi lothandiwe wami elingqongqoza lithi, ngivulele dadewethu sithandwa sami, thuba lami, opheleleyo wami ngokuba ikhanda lami ligcwele amazolo, nesihluthu sami amaconsi asebusuku. Verse 3. Ngikhumulile isambatho sami, ngingasifaka kanjani? Ngigezile izinyawo zami, ngingazingcoliselani na? Verse 4. Othandiwe wayesengenisa isandla sakhe embotsheni, izibili zami zamhawukela. Verse 5. Ngavuka ukumvulela othandiwe wami, izandla zami zaconsa imure, neminwe yami imure elimanzi phezu kwezimbambo zesihluthulelo. Verse 6. Ngamvulela ke othandiwe wami, kepha othandiwe wami ubephendukile wamuka, umphefumulo wami wawuphela ngokukhuluma kwakhe, ngamfuna kepha angamthola, ngambiza kodwa akaphendula. Verse 7. Abalindi bangifumana, behamba-hamba emzini, bangishaya bangilimaza, abalindi bezingange bangaphuca imvakazi yami. Verse 8. Ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema, uma nifumana othandiwe wami ukuba nimtshele ukuthi ngiyafa uthando. Verse 9. Othandiwe wakho udlula ngani omunye, wena muhlekazi phakathi kwabesifazane na? Othandiwe wakho udlula kuphi omunye ukuba usifungise kanjalo na? Verse 10. Othandiwe wami uyakhazimula ngobumhlophe, ubomvu, uyabonakala phakathi kwezigidi. Verse 11. Ikhanda lakhe ligolide elihle licwengekileyo, isihluthu sakhe sinententezo, simnyama njengegwababa. Verse 12. Amehlo akhe njengamajuba ngasemfuleni yamanzi, ageziwe ngobisi ehlezi ngasemfudlaneni egcweleyo. Verse 13. Izihlathi zakhe ziyizindima zamakha ezithaphuka iphunga, nezindebe zakhe ziyiminduze econsa imure elimanzi. Verse 14. Izingalo zakhe ziyizindilinga zegolide okufake kuzwe amakrisolite, isidumu sakhe sinjengokwenziwa ngophondo lwendlovu sembesiwe ngamasafire. Verse 15. Imlenze yakhe izinsika zentshe elimhlophe ezisekelwe ezinyaweni zegolide elihle, ubukeka kwakhe kunjengelibanoni, kukhethekile njengemsedari. Verse 16. Umlomo wakhe umnandi uyancaneleka wonke, yilowo ongothandiweyo wami, yilowo ongumngani wami, nina madodakazi aseJerusalema.